Molo nozizwe.
Molo putvelile.
Ndangabona kele, uyayibona le kit. Ndathi ndiyifuna yalibala kukukhotsha ngecock shoes nenew look. Khangela ke ngoku indlela ebhitye ngayo kuba lo mntana watshathwa ilantwana uSipho enxila kakhulu.
Banjalo ntanga abantwana. Kanti wena boy wawuzawuyinika izulwana.
Mxelele man ukuba this boy is